Abamu ku bantu abakola bu business obutonotono mu district y'Omukono ge bakaba ge bakomba oluvannyuma lw'ekibiina mwe babadde batereka ssente zaabwe okuggalawo woofiisi ne babula n'ensimbi zaabwe zonna awatali wadde okubalabula. Bano nga bava mu bubuga obuwerako okuli Mukono, Wantoni, Seeta, Kiyunga, Kalaji, Nasuuti, Katosi n'ebirala ebibadde bibiriranye. Babadde batereka ssente zaabwe ne kibiina ekya Najembe Development Microfinance esangibwa mu kibuga e Wantoni ku kizimbe kya Sonko Plaza nga batandika okutereka ensimbi mu mwaka gwa 2021. Wabula bano bagamba nti kibabuseeko we batuuse nga woofiisi ziggaddwa era bagenze okukinoonyeza ne bakizuula nti ebadde woofiisi ababaddemu baasenguse dda tebaliiwo ne bwe bagezaako okunoonya ku masimu gaabwe tegayitamu ekibatadde mu mbeera ey'okweraliikirira. Abamu ku bano abaalozezza ku bukambwe buno oba be babbye bogeddeko ne Metrofarm.
Tuzenga tusevinga bulungi tetubaddenga na buzibu era nga wano twesigawo nnyo naye banka yaffe etwanguyira kubanga ssente ze batema n'obeerawo n'akakadde bakutemako akasente akasaamusaamu tetwalabanga kitukolerangaffe abamufuna mpola tetugamba ka twesige bano tuteekewo ssente zaffe naye ebbanga lye baŋŋambye ya December zinaye kikimanyi nti ebyakyagalana tetumanyi kugenda mu maaso n'okukola ki n'okusevinga kubanga nze ndi musajja muyiriibi nkola guno na guli ndi makanika ate ndi mutegesi wa bivvulu mbadde n'ekigulu kyange ssente awo ennaku z'omwezi nga mwendogo kutaano kati najja nga njagala nzigyeyo akasente kange baddeyo miliyoni zange ngene ndipo singa wali omuyimbi nandike business yange nagenda otuuka wano ngembeera eriwe efaanaganako bwete bannaffe tubanyonyola batuddemu n'obukambwe abamu ku bo bogerabu binaffe saba obwenkanya abantu bali wano bakaaba bayaziina.
Abamu ku bakyala bannakazadde b'eggwanga babadde batereka mu kimuka mu microfinance sacco eno ensimbi nabo balaajanye era n'okusaba abakulu b'ekikwatako okuvaayo okujja okubataasa kubanga embeera gye balimu ya bulabe.
Najja mu January okujjayo ssente ogwasooka bangamba mbu abantu baweddeyo zaayisaa mukaaga mbu abantu be bagabira ssente kati baweddeyo omuwendo we naddamu okujja ne bangamba simanyi sisiimu yakyankalanye mbu sisiimu yakyankalanye n'ogwaddako ne batuwaayo 10,000 we nadda ogwaddako ne batuwaayo 5 ogwaddako ne batuwaayo ebirimbu za transport kati kuva wiiki ejja tebatuwa ssente otuuka ne baggulawo ne babagamba sisiimu ekyankalanye bwe ne batambula ne bavaawo era ne baggalawo nga woolaba owoowe wati ne baggalawo ne leero era wenzize ne batugamba sisiimu yakyankalanye ne baggalawo era bagenze.
Omu ku bakyala atereka n'ekibiina kino.